Wapi wale? Asikia utamu, 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 utamu. Vidole vya pesa uonjesho utamu almasi. Yaitwa Home Zone Record, Record. Abo, 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 abo. Namba my baby, when on your tie I'm gujerina kuheza. My baby, when on yonga kalia ini. Amu waya mama, I'm crazy with you, baby. Kisha my lady, siwezi kukupulai mina kuhenza. Napo wazuri ni wengi, lakini tayari kwako mina shapenda. I am a beauty, allow me to call you my lady. So fantastic, nikikala nawe, shimani my cutie. Afufune makalange, akala sina. Baby, niko mirira na pata. Kiss it, I am a beauty, allow me to call you my lady. Fantastic, nikikala nawe, generally beauty. Kune makalange, akala sina. Maybe, kumirira na pata. Shake for cool, for cool. Alia kwangu na imanya, napeni baby sina. Simu kenye nikanoka bambe, nikicheza game ukana zimatochi. Nani naenda ze, baby chimani we. Alia kwangu na imanya, nikipeteza vocha na kusese wali marevi wewe. Nivumilie wewe, you are my baby.
Chicha, just the best, kusini hunda fika. Usijali magarunda hirika. We nivumirira, tasiswi funda peta. Zana wambo na thamanija pati. Ngoje ni pande tano motuka kale fiti. Kano karangi na fuka nwe na tosi. Unda kuzaka langa thama kome ubishi. Kitanda cheu kina banda mbavu. Fukianza ojehu usiku ni chavu. Nangangana pambana ndaje matamina zikutunze ma waifu kasimu kenye ni kare kabambe ta ukicheza game kana zimatochi ndahenda ze my baby damiliki ze pochi na misi na noti
kasimu kenye ni kanoka bambe nikicheza game kana zimatochi nana nenda ze